try. Moko
kimasomaso, umenifuta machozi, umenifuta jasho. Nimesahau machungu na enjoy kwako. Niko dunia nyingine, tachonga barabara ya mapenzi, nipite nawe iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe, unang'ara ng'ara mbala mwezi sachen.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever, will you be my wife? Baba Lord, atuline mi nawe, together for life, yeah.
Unapendeza sana sana,
zuwe zuwe,
unanimaliza sana sana,
zuwe zuwe,
zuwe na
kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Uyu sungula mwenye nyeupe nyusi, izi mbichi aziliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki,
samaki.
Wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Omukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulunji zuena,
zuena,
zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever, will you be my wife? Baba Lord, I do linde me na wewe, together for life.
Suena, unapendeza sana sana,
suwe,
suena, unanimaliza sana sana,
suwe, suwe,
suena.
I'm falling for your love, my heart twisting. Holinga ka sweetie, ulirenu na mkwano interesting.
Chungula macho mama, wanauliza mbona unanipenda. Wana put a ring on your finger, wajua wewe zamani za sia mchinga. Maisha wawili sisi tutatende.
Zuzu, I mean Zuzu, Zuzu, you're my boo boo boo.